Oh la 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 la. Oh la la la. Oh la la la. Ay, oh la la. Oh la 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 la. Lo 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 lo. Kuna muda wa kuruka kuenjoy, kuna muda wa kucheza hunitoy, kuna muda wa kupiga na mingoy, kuna muda nikigaza utoy. Kuna muda wa kuserebuka, kuna muda huwa naweuka, kuna muda napanda na shuka, kuna muda serengeti kama. Kuna muda napakilia mapenzi naona kandio, ila kuna muda yakinitesa na shusha kakilio. Tena kuna muda napataga mademu yani bila salio, ila kuna muda nakuwa kama konde nikiona kalio. Kuna muda akili huwa inapagawa, huo muda hata bosi na mwona cha. Uo muda sasa kwangu na kwaga
muda kufuzu. We muda kufuzu. Muda kufuzu.
Kuchiti, achana naye atakupotezea muda. Tiki kwa tiki, temana naye kama Yesu wendo Yuda. Yuda, kuna muda naipata pesa madeni ndo anakuja. Nana muda, wana kesha nazali nanakuja. Kuna muda na jijanga janga, kuna muda wana wanga wanga, kuna muda minaranda randa nikizipata na kesha viwanja. Ama kuna muda napakili ya mapenzi naona kandio, ila kuna muda yakinitesa na shusha kakilio. Tena kuna muda napataga mademu yani bila salio, ila kuna muda nakuwa kama konde nikiona kalio. Kuna muda akili huwa inapagawa, huo muda hata bosi na mwona cha. Uo muda sasa kwangu na kwaga
muda kufuzu. Ha! We muda kufuzu.
We use a sound on this one.
Muda kufuzu.
I'm Salum boy.
We muda kufuzu.
Acha Bana Tetemesha. I the brand that go favor. I the brand that will be paid the money. Yo come in the summer. I'm most of Inanda Junior. Little T-shirt, you know. I'm way Giara Junior. But now I'm good. That's me single 1-1. I do a funny music, Sasa. Conde Khan.
Yeah.